uhlelo abaculi bethu liviki zamba lomculi kamasikandi wezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lomculi udabuka esikosibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangixoxa lo Ntukamini Gomo we Studio 7.
Ngiyabonga Studio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpiti ngamapiano gospel. Ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze, abantu bahlale bethiye indlebe.
Nogogolo naye uyelesono, umntwana lo awunaye unesono, wonke laba nabo balesono, nabo baleza bizono. Nginesono awunami ngilesono, nginesono nami ngilesono, nginesono awunami ngilesono, nami ngileza bizono. Wonke laba nabo balesono, labaphuza umpesu nabo balesono.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangangithola kulezi nombolo 061 929 3623. Ngiyaziphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana, YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubachiyela wapha manje.
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele. Oba kumadlela khona leZimbabwe labo ezirachisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwaMthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isupport kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba, yebo sebenzele.
Kuleke ijahala kosibhula kulangaleke ijawunda eGwanda ngothina lokusasa. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje uNtukamini Gomo losayida umanjinela wethu. Walibalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.